L'étable et les pavillons, voix basse. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Come on, talk it to me. Come on, sit down on my knees. Whoa, 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 come on, talk it to me. Love me, diddy, come on, sit down on my knees. Come on, talk it to me. La da 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 da. Come on, sit down on my knees. Whoa, 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 whoa. Ou alors, ou pour le ténor.